this and Rovens. Call me the new tooth. Rovens, I rock it. Ono yali mwami no muchala nga nembaga bakola amakane gage jabana ne bazalira ddala ebizibu gye byavo mwami ne bamugoba jakola mukazi wa simba wakabo mbirini ne batula landi rodi abanja abafulume wonna wajiro mukazi ayi ya chakola necho kulya ne chibula ensimbi wezabula nagenda kebula yo mulimo gwakola akola bwa malaya ngataba mugula bagaga bali abala gido abayinezi were ebintu bimwangwira bimugendera omwana omwamu were de ne diguli afunye center wereza bazimbye njo bupangisa bawonye bawe ya mugwamu nga video busasanye yetu ndana mkubile simu kwa busungu bumunye ya mugambo mwume tujendwa abana ni basomane pereza mpola mpola sete zona zengina mwami soji wanange sagara kukulumya yonabia nkoze mbone dede newonenya sija kudamu mfuka mide nange samanya woba goko lachi ngagamba tagende dede abivude mukatia abone dede mbubili bibarile mubikate bwantu mienku gambe kubaka fana nyagamba tagenderede tabida muka jabonerede mbubili bibaride mubikade bwantu mienku gambe tagenderede bwantu mienku gambe mbubili bibaride mubikade yandivze na yakutide tagenderede bwantu mienku gambe mbubili bibaride mubikade yandie tukide na yakutide ono mugaga ngo yinzo gamba sente tachetaga enyo nyibugari kuye eva yitida mubanga abakoza inaka funya tete yeraga ebyembi omwana w'omukozi w'omu n'alwala omukozi nasalawo kusibula chokanga genda yatola kusente za mugaga zali na kubangeze yali ayinanga tezimala wayita meka ababanjo mugaga ne batuka anti nyumba yajisenga mubanka webajja nagenda sente jaziterekko kutuka nga teziriyo nazirika nayabika esuubi nelimukka kati yadda ku ziro yesu liramukasi sira omukozi yamukubira mugamba nsonyiwa kyokka n'omukozi omwana wa kyataawa woba gokola ki ngagamba tagenderedde abivudde mukati abonerede mbubiri bibalire mubikadde bwantumye nkugambe kubakafananya gamba tagenderedde tabidda mukati abonerede mbubiri bibalire mubikadde bwantumye nkugambe titagenderedde bantu mienkugambe mbubiri bibalire mubikadde yandize na yakutide tagenderede bantu mienkugambe mbubiri bibalire mubikadde yandie tukide na yakutide. I like it when you repent. I like it forgiving each other. I like it but if you don't I worry. Jukira mukama yakusonyiwa nawe musonyiwe wade sichangulelo nawe chimukolele mukama yakusonyiwa nawe musonyiwe wade sichangulelo nawe chimukolele jukira mukama yakusonyiwa nawe musonyiwe wade sichangulelo nawe chimukolele mukama yakusonyiwa nawe musonyiwe wade sichangulelo nawe chimukolele. This and Rovens wagwan me rise dangerous intelligent substitute acting now that is this and in full denitude.